katika yote unajua, unajua. Katika kupigana umeshinda, umeshinda. Mshindi ni Mungu, mshindi ni Mungu, mshindi ni Mungu, mshindi ni Mungu. Jambo Goliati yake mjua Mungu ni nani, asinge pambana na yule Daudi. Japo angelijua mimi ni nani, asinge wahi pambana na mimi. Mshindi ni Mungu, mshindi ni Mungu, mshindi ni Mungu, mshindi ni Mungu, mshindi ni Baba, mshindi ni Baba, mshindi ni Mungu, mshindi ni Baba, mshindi. Vijana watatu, Shadraki, Meshaki na Abednego. Vijana wale walitishiwa moto mkubwa, lakini kwa ujasiri waliweza kushinda, waliweza kushinda. Mshindi ni Mungu, mshindi ni Mungu, mshindi ni Mungu, mshindi ni Mungu. Japo Danieli alitupwa kwenye tundu la simba, lakini akuliwa na simba. Japo Joshua aliweza simamisha jua, ni kwa sababu ya ushindi wa Mungu. Mshindi ni Mungu, mshindi ni Mungu, mshindi ni Baba, mshindi ni Baba, mshindi ni Mungu, mshindi ni Baba, mshindi ni Mungu, mshindi ni Baba. Mshindi ni Mungu, 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 mshindi ni Mungu.